African princess Nandi Osi Amboka Taboro King Lufango Paparapa.
Ale dance.
Enjoy.
Na sweetie koko Benzi kidani nitunzie. Na kesha popo Kulinda vidanga visibie.
Alita chamara.
Na deka mwali Nidekeze mie. Wahalali chenda chemamie wani changanya 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 wani kosharo changanya wani kosharo wani changanya 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 wani kosharo changanya.
Oh!